joto, I swear. I say, kuna joto, I swear. I say, basi team popo, sema yeah. Oya nali fresh, nali fresh. Bongo to essay, team popo. Sini stress, sini stress. Kama hunipendi, kwenda uko. Sina msosi, aki mchawi noti. Nimejikoki, mwaka huna kuwa bossi. Tena, nitapepeya. Utaniona kwenye ndege, for sure, for sure. Nikipepeya. Baby, for sure, nita pepeya. Niki pepeya. Nita pepeya.
Chino wanna want it.